majatisha, mikisha, lambishwa. Pana kazia, tulisha, anika. Shika wakisha, nilisha, kitinga. Moshi chachisha, ikisha, pitishwa.
Kama ni kapoko, mina bonda gasia. Zangu zimeshika, zimenasa gasia. Rembo nyandua, kasi tight gasia. Akifleki gasia, zimenasa gasia.
Napita na zote, hizo mapienga, mabinti, mashore. Bado napenda, niko kwa haso na tunazikwenda. Niko kwa shimo, sina mamblaina. Niko na Brenda, mindio hayena. Na dishi, denda, mabogi napenda. Funga ma case file, nazidi ma exile. Rudy na X file, ndani ya grind. Zimeshika kushika, shanza kuwika. Mashash bado itisha, na dishi bila kubisha. Poko fukuza, amedunga samosa. Shore okota, genge ni ya kuokoka. Mamblena na kuokota, genge imetokota. Jifiche kwenye ukuta madola. Mina tafuta madole, mini takupa mkupa. Bado tafuna mafumbo, mi ufumbua. Wazimu mi ufumbua.
Nyuma chatisha, mikisha, lambishwa. Pana kazia, ulisha, anika. Shika wakisha, nilisha, kitinga. Moshi chachisha, mikisha, pitishwa.
Kama ni kapoko, mina bonda gasia. Zangu zimeshika, zimenasa gasia. Rembo nyandua, kasi tight gasia. Aki bleki gasia, zimenasa gasia.
Lete onare, shike otiru, takula kibare. Chapa iparare, zishike alale, stumangi kifare. Checheza na nare, sipendi ulele, sinanga upele. Gava umama, shikachoto inama, mpeleke kitanda. Kasession, katambe, sivangi, kitenge, uskanyage. Yo mende, utakufa kinere. Rada safi, katamaji na ayule mtupeng. Zikishika weka room, ya nigiuka ni kubeng. Shika nare, washatiri, igeuke gengeng. Kachapa, kakishika, ni kupeleke neri. Kunye ndege, tunapaa, tuende adi Hong Kong. Udemu wao, tuperembe, tukirudi Ching Chong. Na Jamaica, tutafika, tukicheze Pien Long. Janangori, kwenye jango, wananita King Kong.
Nyuma chachisha, mikisha, lambishwa. Pana kazia, ulisha, anika. Shika wakisha, nilisha, kitinga. Moshi chachisha, ikisha, pitishwa.
Kama ni kapoko, mina bonda gasia. Zangu zimeshika, zimenasa gasia. Rembo nyandua, kasi tight gasia. Akifleki gasia, zimenasa gasia.
Nyuma chachisha, mikisha, lambishwa. Pana kazia, ulisha, anika. Shika wakisha, nilisha, kitinga. Moshi chachisha, ikisha, pitishwa.
Kama ni kapoko, mina bonda gasia. Zangu zimeshika, zimenasa gasia. Rembo nyandua, kasi tight gasia. Akifleki gasia, zimenasa gasia.